Oh, I was busy kissing Gary.
Tee
Take three.
hee. Dooby-doo, dum-dum, dum-doo-dum, dooby-doo, dum-dum. Dum do dum do be do dum 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 do dum do be do dum 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 do dum do be do
Come
dum dum
softly,
dum do dum do
darling.
be do
Come
dum dum
softly,
dum do dum
darling.
do be do
Come
dum dum
softly,
dum do dum
darling.
do be do
Come
dum dum
softly,
dum do
darling.
dum do be do
Come
dum dum
softly,
dum do dum
darling.
do be do
Come
dum
to
dum
me,
dum do dum do be
stay.
do
You're
dum
my
dum dum do
obsession
dum do be do dum
forever
dum
and
dum do dum
day.
do be do
Ooh.
I want you to know do be do I love you so do be do please hold me so tight do be do all through the night do be
I
do
speak
dum dum
softly,
dum do dum do be do
hear
dum
what
dum
I
dum do dum do be
say.
do
I
dum
love
dum
you
dum do dum do be
always,
do dum 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 do dum
always.
do be do I've waited so long do be do
Whoa.
for your kisses and your love do be do please come to me do be do from up above and do be do
Come
I want
softly,
you to know do
darling.
be do
Come
I
softly,
love you
darling.
so do be do
Come
I need you so much
softly,
do be do wanna feel your warm touch and do be do dum 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 do dum 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 do be do dum 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 do dum.